se kutoka Nama manji wa wabibuza mtie jamu ya yabashi Kumuli muntu ala mtuwe butuwe na magizi ganimba Wala jina muva kodanga kumutuwa fusechea Anika wampunjira wanchonga sizo baruhuya Senga na mbuza ngache ya limu sanyufu wabashi Anze muwagi kabijinji kiaze mbera zangi Nyira chino nchinyumiza muma nyiti na upenya ensonge njiwea Yeka nukura viseko mkuteke weta ipa mulenzi mtu Yeka ave mkadenga kurabi yeka sembu kubuku na kuwemia Nibusi wanatara wakano ingira mnjwe tangali rao Na ukenya otu kitenga ningali kusa kwa wenumba Kukambia kura viseko mzize mwaga tumio mwengati Baliteru sinzi namba wagunzi tapali kebera mbitabu Chile show wewe fomwe kusese sanyu liange Nisu miliene na mupeli shira liene na mundongo Zeranka kasizaru nuntimu kama choka jagara Sichari na wasi wasi matite mwesho ndaira Nulumbolu watu kama mana atakulaba kozaya Nubukenye usana kulaba konga manjagene ndongo Ensuro ya utaifa mpukule wikoro wikambwe Zira ni mwete kifinyo obuzimu wako wanganga Sitani taliku itao na wachuka tememi Manye zira wakara na insi upayo uchai Ila tuomtianga siri natapu kafiru Kachive shikaru wakaru miranze kusaba Mwele wange mbe uonga vetu wabadu upechi wange Kusihule ntia wempoza mama kati ono dadi Nibisao windaga ya witi nereleje mnango nsanze bubi nze sitenda tebatera kubala birungi byenkolera eddunia eno wabula obutonotono ennyo obwo bwensobi ababugeza so teri ayitibwa mutuufu olaba twevuma ne katonda kale nensonga bukyayi bwe bubongeza ebitatuuka kati nno nkusaba amaaso n'amatu kubiddiriza osalewo ku lulwa kuba toli muto weetwala okukola tuli ku misinda kulembera bamusuuta kati bano baweebeza balowooleze mu kye baliko kale kyekyo n'ebyemikwano bibeeramu nnyo ensalwa olina abanooza kyatalinaako nsonga kati nno nze nkola byanga atantuma tojja kuwabula kambe nga nkuyana bikyamu kwe nkolera alivunaana naawe njagala obayiga ebitatuuse babisuuta olwo ne lufuuka lujeejo ne libeera essanyu lyabwe ate woolungama mwekyendeka mweyo zigoberera bazibu nnyo nnyo bakisa kulya sirugambo era nze mbayita nkwengeze inawe zirabe eringedde toyawula nekisosoli essanyu lyakyo akizize erya kibugi bwe kityo kireka luwagala nebyolera omutala mukuunula mu mazima kireka luwagala nebyolera omutala gye gakuunula nze abantu nabatidde gwejjuza akanaana gukubamu bugiri yajja nansasaalwa tuleke nnalukolongo mbuku olwo lwakwekkaanya erinnya yakuwa lya jjinja erikira abalala omuwendo erya mumaboli asuuta mayinja gali mu bulaaya akagula ssente buwumbi naye omwana yali mutuufu nange wammala amaanyi wayambala noona nanange ne mpulira nga ngaziwa ani asasamaza ensi yonna n'esigala ng'ekanula era ddala osaana kuyimbwa n'erinnya lyo likugwana kubanga oli wambala nnyo omubenda byennyabo wange n'agasuuta gampedde eddaawe nsinga kaawonja kuba nnabugenya ndi safaali okumala kabanga katono munange nkusaba ogumemu ebyenfuna bishankuba omukwano ogutali ssente kubanga nkuba mu ddungu kuba yekkaatiriza ekyokyoba oyogedde ne kiguma ddala empagi y'amaanyi okunywerera abateesa okulaba endasi z'omusajja nga mukawali gaazitowa nange kyekintabaasa emiwabonji bunantafuka neme kwogera byanjwanjwa byeneeyamu obutatuuka ddala totulebukanja kufubako nzira mangu toterebukanja kufubako nzira mangu wabulanja kusooka nkutwali kulageko ku sawuda sansabula kale nno bwe tunaveeyo tutwaleko n'emasaba nkaalu mwannyina ze grace watayaniriza ggulu yaliba mulalu olaba agwerana na bano kale abeera njize n'eza kibugwe naye ku ggwa ettaala empyano omuzimu gwa maama aligwetayo abo be bangu ennyo owessiriba nankuyamba mu bitono bantu baddembe nnyo era tobatya bbabwe tuteeseganya abo be bangu ennyo owessiriba nakuyamba nga mu bitono bantu baddembe nnyo era tobatya bowe tuteeseganya abo be bangu ennyo wesiriba nakyamu bitono bantu baddembe nnyo era tobatya bowe tuteeseganya.